surtout une inquiétude
dedo tongande ana filita sukulaji woni e margal le tawangal le lede amendi min taiki ke wide ko hewe titalaji pinoji le lede amendi fu wonko sabin binta dum wada chilul arande didi fasa kiternde dum tacca boggi mimi nafamu dum ana momni sanne min jodo min ewa hono margal le tawangal wordi le lamu kayo fati dum lato basi momi anda kaddi mudum hono no dum latiri le sahal lindi mide kala le tongande hono margal le tawangal fuddirta hodum fu jina alislamako o wi ele margal le tawangal sabi yimbel yogabe suddamar jina alislamako o suddoto so ana wada nido golleji tawine jina alislamako o holiti wiide maccube ana hani faaber yalla be kewta dima ko ma taiki mi kasendu mi bangal finatawa nidi amendi tondu tidala ana mate sabi le wi dunki andan be kabaruji bili be finatawa neddo fu biado maccudo kanyu enka wawa hewtune dima ko mu enka sen so be bi kina be totte dima ko mabbe leedi to be gonto be jaltinte sabi be jabay latade maccube hande ne so be bi be gana maccube ko be jogi fu be tetete finatawa darne mudum dum ana momni sanni ele golle o so min jibbe fa dum wayto yimbelle tewtunobe sembe fa wayta finatawa o riba mo kanyu en yudole nokko nadube latige yimbel takkibe bangi fay goto jabata sotirrebe fay huune so abi maccudo darne fu a hokkataake ele nadda ko leedi kuttaji mudum ana momni sanni sabi dum latige sababu sendude janyeli idi le gendi be juldata le miside wotere maybe mabbe dum irataake nokku goto fay goto yida yirde goddo gite mudum kase mi narda kanan kobbe fiana dum dabere no yaawiri fati be dala fa odo tidalla lato kanyundu no saha leedi malindi latiri sariyaji di so di tabbama waran uyture golle bondo gondo wadde o gadum timminta sabi ilali hitane 1905 margal ko hada hala kanu yo do finatawa woni tabude tewte sariyaji tam heyata fatimina golle min ka ko jimmini woni anyaji politique bamama so tewte sariyaji muinama fa habadu yimbe martine kumpa ni gelle de ni nukule futu satireji woni yalla be keba famande dum lamu lindi do daro darne mudum nela nela be yaade de dido nukule fa famina jamande lamu lindi ana wawi imare yotto nukule to tidalla woni min kana jodaade min doma fa basi o immu won numeroji du kan yopento yimbe wawi nodude fa wulto golle maccudaku tawanga
dénoncer les cas d'esclavage par ascendance.